Kinywaji kina siri tumelewa wote yani paka alfajiri. Ikifika mida watu wana susabili, mwingine kawaka mpaka anatoa siri. Mambo ya kujifia tu akili. Juzi nimechili na masela tunakunga glass. Jana nimea mkasina atadas. Yes, nili acha deni mtawakati. Walae minasema mina pumbe bas.
A long time, a long time. Yani umenisotesha long time. Let me live my life freely. Let me live my life freely. Kama unakwenda unazuga, umeniganda kama ruba. Let me live my life freely. Let me live my life freely.
Pombe, pombe, pombe naomba niache.
Pombe niache. Pombe naomba niache.
Mimi nimeshinda kukupacha. Pombe naomba niache mie.
Pombe niache.
Nipa confidence kwenye crowd na nifanya nazi copy sense. Na kolea na enjoy na nifanya na dance. Sipa gui sicha kujupa yoyote fresh. Vinyo upo tuka enzi za mababu. Alafu raya pombe unyo kistarabu. Mina pombe tena, labda mnyonyashe kiwa nimelewa kiu kweli sita wapatabu.
I love time, a long time. Yani umenisotesha long time. Let me live my life freely. Let me live my life freely. Kama unakwenda unazuga, umeniganda kama ruba. Let me live my life freely. Let me live my life freely.
Pombe naomba niache.
Pombe niache. Pombe naomba niache.
Mimi nimeshinda kukupacha. Pombe naomba niache mie.
Pombe niache.
Keys, Same President, Mr. Checker, David John Adam. Ngoja tusikutue za mwisho mwisho, then tuache kabisa hizi chupa bwana. Ah.
Pombe naomba niache.
Ala.
Pombe niache. Pombe naomba niache.